janta.
Kuna kitu tumboni ila dhiki moyoni na machozi machoni. Wajibu na kichwani kwa mawazo kongoni, hizi shida zikomi. Siku moja takuwa kigogo, nazo shido tazipa kisogo. Mkibola subira kidogo, manani ebo siyo wa mchongo. He comes when the time is right, he no delay. He comes up upon your life and change your life. He comes when the time is right. Hey, oh na na na. Kwa hii muziki, wangi kwetu dori ziki. Lanafiki, kisha wapa waridhiki. Inje, do wana tukiki.
Wana,
tuacha kwa dhiki.
Hela,
mikononi haushiki. Ala, studioni haufiki.
Kuna kitu tumboni, ila dhiki moyoni na machozi machoni.
Wajibu na kichwani kwa mawazo bongoni, hizi shida zikomi.
Siku moja takuwa kigogo, nazo shido tazipa kisogo. Mpibola subira kidogo, manani ebo siyo wa mchongo.
Ni kama kitumbua kilingia mchanga, zama zile siku zangu za uchanga. Najihisi kwenu sina mchango, ila Mola ana yangu mipango.
Mola
si shetani anaye cheat.
Tomorrow,
well, Mola taku teach.
Tomorrow,
we'll never be the same. Oh na na na, I can never be the same.
Kuna kitu tumboni, ila dhiki moyoni na machozi machoni.
Wajibu na kichwani kwa mawazo bongoni, hizi shida zikomi.
Siku moja takuwa kigogo, nazo shido tazipa kisogo. Mpibola subira kidogo, manani ebo siyo wa mchongo.
Umaskini level iko high, kama kini juu level yake ni high. Poverty upon society no land. When you die, your body in a cemetery. Look out on the most high. Jesus is the most high. Wake up, don't cry. Wake up and make a try, make a try.
Kuna kitu tumboni, ila dhiki moyoni na machozi machoni.
Wajibu na kichwani kwa mawazo bongoni, hizi shida zikomi.
Moja takuwa kigogo, nazo shido tazipa kisogo. Mpibola subira kidogo, manani ebo siyo wa mchongo.
And I talk about the poverty, African society. Poverty is a tragedy, and it is a remedy. Hii dunia na imejawana walagai. Hewa kutuzia ndiyo kitu hi-fi. Tavangu niya wao suti na tie. Adhuri maji kwetu ndio chai. So kisa kizuri, wala hakifai. Wajaza misuri, mwenza na ihali.
Kuna kitu tumboni, ila dhiki moyoni na machozi machoni.
Wajibu na kichwani kwa mawazo bongoni, hizi shida zikomi.
Siku moja takuwa kigogo, nazo shido tazipa kisogo.
Mpibola subira kidogo, manani ebo siyo wa mchongo.